kusaidia.
Eti nimekumi situkumbushia zamani. Oya ye, ya eti atongo situkumbushia zamani. Uyo dia eti wanakuwa na bala. Analagia mtu umesina shida ya ta. Eti eti aludiwi mweze numi na kata. Chekia livoja siya bonge bonge bambata. Mimi siwezi kuwacha kitulo yangu inapenda. Na nikimwambia yeye wezi kunipinga. Toto kama Zuchu ni hatari kwa mapozi. Niseme ukweli mikumuwacha siwezi. Nilivo muona mimacho ili nitoka. Nimeshindwa kukaza nikaanza kulopoka. Wedi ya eti nimekumi situkumbushia zamani.
Kama sana
sawa wana mume mina mke tumewacha nyumbani. Si mwenye nyumbani vikodi tukumbushia zamani.
Kama sana oh kama na mahasire.
Ya etia tongoswi tukumbushia zamani.
Nigandotan meshe sana kuona. Nigwa nyumbani kana wife kana kona. Nigwa misere sere wisi soni kona. Nigyo nafundi kana kona gaukishona.
Unyama nakumbuka gaukishona. Nakumbuka mbingi dani moja ngoma mpaka mboni. Ngamba sango sija futambona. Itakucheki kana time to replay ya zamani.
Ya eti nimegumi situkumbushi ya zamani.
Kama sama.
Sawa wana mume mina mke tumewacha nyumbani. Si mwenye nyumbani vikodi tukumbushia zamani.
Kama sama oh kama na mahasire.
Ya etia tongozwi tukumbushia zamani.
Veta wola amdogu ilishaba. Amkona na mgani wami.
Komando nye kwaza kwa nini ucheze pekia komademu wapo kibao. Weka mata chula mshike kiuno kama atakia chana nae. Kwaza kwa nini ucheze pekia komademu wapo kibao. Weka mata chula mshike kiuno kama atakia chana nae. Boya venja pigia bass pigia kiki niluke na mashabiki. Iye utapigwa chupa uki uzima mziki. Avenger bigger bass, bigger bass, bigger bass, bigger, bigger bass, bigger bass, bigger bass, bigger, bigger bass, bigger bass, bigger bass, bigger, bigger bass, bigger bass, bigger bass, bigger. It's your track who have a show. Why did me tiba back in a cow? Where I'm coming here, yara. Hey, yo, bo. Back in the morning when the gun is out after to Jeff Nenga. You are posted a viewer. Opa ye yara. Are you pemba ye? You are po ye wani. Kisumo ye yara. Undi eri makamba. My back in a life at 40 HB. Simba munyama. Mereja madini ye.